Bavimbele bafana yimbi sihlomile bavimbele bafana naba beshoyela bavimbele bafana yimbi sihlomile bavimbele bafana naba beshoyela
Ndawo zindlovu kakhulu Ithi ukhala sebethi mlo bonthi wo bonthi zabalaka zonke ishimali. Umlomo muhle bona izinto emzangwayizela. Maqaba qhobhoza ozimishini. Umthali bambeyile ngoba umsikele wobomva nje ebusuku kuyaze ufuna inonini. Untombe emnyama seqhujene ashaka singumaqeda ngadibala ngempahla ebusakuzekela nezindaba. Imjalo wethu ushephise jene phepha kulezo kala wabethi babalekile kumnandi bayo kodwa wangena bafana nje kuphela. Zinja zinlumi zemama ngoba esabuqothile. Umshaya amagagu ngoba yena idliwa. Ngiyawubeka umtshazo ngiyaludla ubhedi ngiyawulahla ukhoboko. Kulo nyaka bafana bami ngifisa ukubona ukuthi khona yini umfana ozohlakazela le ngoma. Ngisho ngoba ngishaya ephansi enkandla emandaba ematholampunga la mbeya khona kwabanaleli babangani. Ngizongoma wodwana ufakadlamini sisho kanjena. Shaya ingoma fana isizwe lonke lonkana cheso supporta noma kubu kwazi sephela siyayithanda ikezimo. Akucinanga lapho ngoba ngizitosha ngokwenza kufana kasibizi phansi eshoyo kwesiyamfungo sithi kodwa esesho kanjena. Ishaya kanjani ingoma fana kakhulu ujabula isizwe kuze lojabula ngisho thini mani. Wazi sephela thina sicheme namuntu kulo mculo thina sithande sekwenzekile njengoba wenza. Wayesephetha ngokuthi ngiyabonga mfana wami ngoba nungikhulumele lento engiyishilwa into engayishoyo. Waze wajabula umfana omncane usiphiwe wasithole khona phansi enkandla washo kanjena. Ongaphansi ongaphezulu shuze umayikhethela kuyokhetha ukhethi kulezo nkala. Ngisho ngoba sihamba nawe thina mfana wampungosa kwazise phela wena umculi isiphiwo sakhe into ongafundiswanga muntu into azalana. Ngibone hleka kancane kungcobo wanamihletshelwe ukuzwa nje indaba ezimnandi. Waze mwenzela kancane usuka amagubane wathi yaqala inkathazo. Ngithe khuleka amapholoba ngizothula ngizime njengathi angibaboni kwazise phela amava kendawo nawo kodwa zobabamba sekuthalini. Ngithi ndiyelethaleli ziyome wena uthiki ziki zibhopho mna kilongo lakhalethi wenza amaye amadoda mkhuluma fana mbani yocela ijingonyo. Umkhovo memeze nhla umuze ekhulumeni bakhala bonke abantu bazehla ngoba lokho bhobholenkela kazintuvani yona. Ngithe khulela makoti izuvalo ngoba nomona abantasela ngotsha ngoba zithi bebenduvana nibashaya phansi wathi. Ukhambo incane umancintshana abalibiza ngenuni kodwa mna ndinomashukuza ngoba ishukuzela zonke isibafaza namabezwa nengoma. Ngihamba nezivumvumu sothando lasefosto lasolevu ngasethamatela nzwana ethola phezulu ifeli maqeda zamnyane ithuba bahlwazana. Ujabule wazi wagiqa methamkibe mazina ngcoba emsinsila ngabe sengithi nina. Qhude lo mnu qhude kajene nayisho inkothotho kwabamzonyana. Angithi phela iseke inkinga idlula kanjani imuncazi lezo nkala bathi bayibamba kanti dali bamuye. Ayishe bafana basenkala.
When I see you, 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 when I see